music.
Siva ufataka nga kamaraika yabaye nk'ishitani umwe wabyukaga mu gitondo kangaburira sinyimenya niyasigaye arara agahinda ngirira mu buriri Kazi ndarani garagura mutarigeza rongora afite udukundi twabagore babasinza ora mutubari iyo ntazi uyemwe narumiwe Afite udukundi twabasinza hora mutubari iyo ntazi uyemwe narumiwe Umwe twicaraga tukajya inama Uba neza wa jama
Numvaga nacyo napfa nawe Numvaga tuzahora twishimye I don't know what's going on now Ubi wanjye oya nta mutuzo Telefone yuzuye amakote Nibikimeze nka mbere Nta kintu yamishaga Afite udukundi twabasinza Hora mutubari iyo ntazi Uyemwe narumwe